CK Music Promos.com.
Inesto Be in the building. Aya, 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 aya.
DJ Man.
Inachipisha. Inekupresana na X. Ah, we, ito ni chibelesh. Beta na pele la kumova. Ah, we, beta na pele la kumova. Ah, we, ito ni chibelesh.
Nipe arasi nipwele la livesi. Apo nishinangasi mamonga hule ata apesi. Zapisha mwona bwanji but still the same pace. Ayondie mao kuritia ex.
Kweza nani no?
Olo nakole wa bwanji. Sininga pwese pona foot. Imbi nishiza nikole mpilishi. Otherwise, ito nichiveleshi.
Kweli pisha, Michi, Kwelo, Juan Joshua.